Kigomba nikiwa ni mimi hapa MC Juri sauti ya Kinanda Simba Mogo. I'm champion unamsikiliza DJ Chicho. Anakubaliana na wewe producer Kieni. Mikono adimu. Achari 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 achari.
Lakini salama jamani. Basi tena oi baba. Nipe tena.
Yo Kenny.
Nikiwaita mnakuja mnapiga makofi nyie. Nikiwaita mnakuja mnapiga makofi leo. Nikiwaita mnakuja mnapiga makofi. Nikiwaita mnakuja mnapiga makofi leo.
Akina mama cheza leo. Aya wana kucheza leo. Msipocheza tawajua nani. Msipocheza tawajua nani. Hatunacheza paka subuhi. Mtena wanaku paka subuhi. Haya masela paka subuhi. Alo we, alo tena.
Siku ya leo furaha, tunafurahi. Soga karibu, sicheze mbali. Siku ya leo furaha, tunafurahi. Soga karibu, sicheze mbali. Ah, DJ, Django Makari. Nikatangaza keki, nikataone.
Mkojo
Goma bila kulewa ntaicheza aje mie. Goma bila kulewa ntaicheza aje mie. Usinikataze kulewa. Niache nilewe. Usinikataze kuchinga. Niache nilewe. So chingiri wanzuki champumu. Ukinipa mimo zako minarewa. Chingiri wazuki champumu. Ukinipa mimo zako minarewa. Ah, DJ Django Makari. Nikatangaza keki, nikataone. Wenye roba ya nanaba wasome. Nikatangaza keki, nikataone. Wenye roba ya nanaba wasome. Nauliza kuna ni
happy birthday.
Atucheze kufurahi.
Happy birthday.
Minauliza kuna ni
happy birthday.
Basi tucheze kufurahi.
Basi tena kuna maji mama.
Tumwagie.
Weka tena kuna maji.
Tumwagie.
Kuna maji mwamba.
Tumwagie.
Kwanza na hizo pombe.
Tumwagie.
Na hizo bia.
Tumwagie.
Ona kwanza na hizo pombe.
Tumwagie.
Na hizo bia.
Tumwagie.
Atari atari atari. Nakubaliana nawe DJ 7 mtu mbaya.
You know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.